kimicanga mubirwa narakuze urebye nanameze muzitsa si wabuze ubwonko bwo gufasha kwibuka urakoze kuba wikirigita ugaseka ukorera ibitero ukagira dreams nibyo bigufasha kugura pima waba umusozi ukabura dreams wareba nabo ugasigara ipica hafi mwana gusubirayo imfunguzo tuvuniremo hama hamwe butwirireho naho ubundi nagahoraho weroke indaya mukozi nyakanga mutarama maze ndanga mfatiraho nkoresha n'umusaza nyiraba kagaza arataha imbeho ku rugi di aba bahungu bakunda imiya babyita kurimba di intege nizo zikata umugi se nitumu se wari uri he koma se na mutima mubi na ora nyiru wange abanzi banje bamora gimande imani haze imani hori hose tali loki udajito zisabo sali ya mumyoti sinzi niba nageza fata mwanyiri loki nyaka sani mana mpasa uwa munti nanje sinzi jinsi nanje ni mumisi nara emeze nga umagaze nanje sinzi ubikore mana ni ibikora oya wina mbiki ngokora manye mbona mbibona imara ni ibijona se nitumu se waruri he komaru se narakuse